pass on. Day a kahuku, never see my ho'i kau palai na uva ike. Ia kuoe, ae hele pula pumai kau hana. Au hea oe, kalamae one, kauai ka pahu pahu pili oki. Uani ka vai humai a ka papa, koke na ulu ike ka hua. Pass on, ia kau, never see my ho'i kau palai na ua ike. Ia kuoe, ae hele pula umai kau hana. Kau kapakahi aku o i kau ku, kawele lau mi o ke kiu. Iloa e ka uhu i ka naele, kokini ka noa ala i ka lima. Ua pass on, ea kaupuku, never see my ho'i kau palaina. Ua ike, ia kuoe, ae hele pulau pumai kau hana.